ore kororo ya lero kona yesu nebazwe tuidaba na tekateka kabiri ore kisacha katonda tuindingo msada katonda ida kuikiriza katonda ida muikiriza okuira amina amen erabo tutuka nganga tulikuwa kumkonferensi eno ni wata kuba ne bantu ni wata yenda kutola kuwa katonda kuno tola amen twenda tuweyo kubanga tumaze okutegeera nti tuzira tenti ditumala ekifo kitumala tuida magaza gano tenti ku kyoto haleluya yesu yebazibwe tujja kunga abantu okuba buli magombolola twenda tukunge busoga amina twida tandikira kamuli amen tuingire idinda yesu yebazibwe twenda twetolole busoga ewulire okwete omulanga guno gwokola kye ogwokweteba so pj just kubanga batuwa ku kamansuka mumansuka ka testing jaribu amina so that we can be able to share naabo abatabairewo nti bana kino ekintu kitandawule kubye tubaire tulimu kyandawule kubye tubaire tuwulya kyandawule kukye tubaire tunaze nga tukola oidi yeriyo kuna land conference yana kuimeka ati musango okay ndakuja kulu omukaga ndakuja kamale nkuga ai eno conference wo missing a day potea ekyo kikoza ki kifire kati abaidi olwalero mulibo na bindi ibeje twabwine bindi no ate gali we byatusukwime muline eriani eria yesu so it is good leo mutusoni wenti twabagwa ku kimpatirira ai kuno twidageza kokola program mangu mangu tudiba sindike mubwire kati ebeya ye panka okufa mu family yo mukoboti abafu bakuzike nze njire amina kubanga twaire ngano njire kuzika nende mukuzika yesu akabafu bazike bazivuba naime iba bajayo ki amen kati ane panka okufirawo ajasika erawo baba mu kanisa muno olabi tija kubayo program yo kufa tenda kuba mu season ya kukola che ya revival mulina eriani ane panga neye kwisa nga wawano ebyo bibye nenziko lijayereza nze makobeli tokola toleta lugezigezi lwo mu season ya katonda amina so nenda kuweza mama ndibo na bishop Egesa aliyago bishop idodola msemu katono bishop Egesa na atwala buffet Mwe Uganda musada mutono aya alimu ekinene muline eliani elia Yesu haleluya
mukama afi sibazibwe mundikirize ntwala mukisa guno okwebaza Katonda kuloto kungana makifo kino ndisamu abaweza ba Katonda ekitibwa nabaire wanona ko olwaito omutume kyasobola kuba akolule ayenga naviire nga ndi wandawulo kulwobubaka Katonda bwaleteire bugiri bwaleteire busoga bwaleteire Uganda ate Uganda gyali kufuula eitaala ku lw'ensi yona yona musada wa Katonda hope ne timu yo tubebaza okuikaikana wansi wa Katonda okumuweereza tusaba nti Katonda abongere ekisa abongere amafuta n'abaswika wano babe nga basobola okufuna obubaka obuli okukyusibwa eri abatontona batandidi Stephen Egesa na maina gange ndi muzaale wa Busia ndi mutyami wa muno bugiri mpereza mu kanisa eti wa Faith in Action eri awo ekagali emanga atole kisa kya Katonda nabo mulabirizi owendikiriza abalokole mu disitulikiti ye Bugiri musenga bampera omukisa kisaba we balikutegeka musenga okwongera omukisa
haleluya tusiimye omukulu Bishop Egesa Stephen okuba nga weeno otwegaiseemu tolutumiire bakristaayo bonka weeno buli kitundutundu ku kino Katonda kyalikola olwobukulokola obwire ndidi abandi muli kwenda kulumuka ebana mwatambulaku obwire mwajanga mu ndongo obwire mwajangu okwiba obwire mwajangu okunwa obwire mwakolanga obwenzi obwire kati lwaki kubya Katonda timwenda kuvugaku wano obwire bairatandika sawadijire sawadijire amina kali katwaniza omusada wa Katonda tukube mungalo nga twaniza omusada
Yes, you was your new one.
Praise Jesus, my children of God. Have you been in the name of the Lord Jesus? Greet once again your brethren. Wish them the best. Which come from God the Father. Tell them the Father cares. And he has the good thoughts to give you a better end than your beginning.
Began
salvation things heavy. But God gives you a better end. In the name of the Lord Jesus.
Amen.
Yes, praise Jesus much.
We are
not to take any dilemma. I'm name and voice. Apostle Ronald Hope Witness. Together with Pastor. We love you all in the name of the Lord Jesus. Thank you for committing yourself to seeking God, for it's the most valuable. The ministry we come from in Zana, we are called the new generation with the full knowledge of God. The new generation, that you are meant to be that, for you become a new creation.
Yes,
praise Jesus much.
That
holding new creation, children God created, and they worship him with understanding.
Yes,
praise Jesus much. Brethren in Zana love you much. They know that here you are real brethren. Those who have reached Zana, you'd see that. When you reach Zana, don't worry, you've come in your real brethren.
Yes,
praise Jesus
much.
We've seen it spread here. The love of Christ moving on. All pastors, we love you. Thank you for serving God. In the name of the Lord Jesus.
Hallelujah.
Hallelujah. We are still in our journey of heaven.
Yes,
praise Jesus much. And God reveals me the call, the covenant, and his glory on the nation Uganda through the journey of heaven, moved through the Bible for 7 years. From 2005 to 2011, in the series of the visions, the dreams, the trance, the azotas, the urim, and the thummim, the spiritual transports. Those who've just explained, the one who's not been here, you can go to the media table, they can give you the audio message. The video will be converted tomorrow. Praise Jesus much. We have studied and understood the secret of the 7 years to reveal fullness of the Holy Spirit, the seven spirits of God. Praise Jesus much. And still there is
highs
in the sign of the lampstand, as he first showed Moses in the nation of Israel.
He
brings them back in Uganda and to show us that he called us as he called Israel. That's why he brought all the secrets to reveal them through Uganda.
Yes,
praise Jesus much. We're going in the part of getting explained why the journey of heaven was moved through the Bible.
Yes,
praise Jesus much. To bring unto you the Ark of the Covenant, in which we find the book
Bible
of the Lord, the Bible of heaven. Of which you're given a copy on the world. Not accepted to subtract, neither to add in it, neither to twist anything, because of its original in heaven. All things you see in the journey of heaven, it's not story, these are scriptures written.
There are
a few scriptures you see on them,
but
those are not all which speak of that.
So, now,
the journey of heaven,
it
has a reason why it was moved through the Bible.
First,
to prove the call of the
nation,
it's in the Bible, those who were here, you heard it. The second, to prove to you
that
the Bible we have on the world, it has its original in heaven. In the covenant box in heaven.
Yes,
praise Jesus much. The other that you don't subtract from it, neither to add in it,
and
not to twist the word of God.
For
when you reach there and they get it out, you add it in your own, others you subtracted
them,
others you twisted and brought out wrong meanings. That is the case.
But
when we reached the city of God, Jerusalem of heaven, I found there the Ark of the Covenant.
As
showed it in the shadow to Moses,
and
in it was the living Bible. The Bible which flies, which can even move, which speaks, which has all its videos. It is living. When you speak living creatures, you see them in living. We have its photocopy.
Yes,
praise Jesus much. Now we look to the reason why the journey of heaven was moved through the Bible.
Yes,
praise Jesus much. To prove to you that in heaven, the Bible is then the Ark of the Covenant. And we, on the world, we got its photocopy. And we're not accepted to add in it. To subtract, neither to twist anything, but to preach as the rhythm of God's word is. Four commands and above, and two scriptures and above. Right from the Old Testament and the New.
Yes,
praise Jesus
Christ.
Now we have begun like this.
Yes,
praise Jesus Christ. We want to see how this Bible is in heaven. How it was given its photocopy on the world.
Yes,
praise Jesus. We remember and the Lord Jesus in explaining through Apostle Paul,
Hebrews
12.
Hebrews
8 from verse 5 and 6.
The
beginning says that Moses was the image of things in heaven. Let us read as we hear.
Hebrews. Beburani esure yomunana. Abeburani esura yamunano nyiru akutano.
Hebrews 8 from verses
5. Abawereza ebyebi fanani. Nechisikirize chebyo muguru. Nga Musa bwe yabulirwa Katonda bwe yalinga agenda okukola ewema kubanga ayogera nti tolemaga kukola byonna ng'ekyokulabirako bwe kiri kyewalagibwa ku lusozi.
Yes,
amen.
Abaweereza mu ggwanga erya Isirayiri mbiri
n'obisi the Israelite in the base
okusinga ku Ibulaniya isula eno y'omunaano
baweerezanga
mu bisiikirize oba ebifaananyi
by'ebyaddala.
Yes,
praise Jesus much.
Era Musa okukola essanduuko y'amateeka
to make the covenant box
n'okuteekangamu
and to put in it
ebyawandiikibwa
the holy scriptures, the scrolls,
mayinja,
the stones of tablets,
ebitabo byonna
and all the scrolls.
Amakulu g'ekigambo ekyo,
the meaning of that word,
agenda Musa okulaga Bayibuli nga bweri mu
ggulu, going to show how the Bible is in heaven,
essanduuko y'amateeka,
the ark of the covenant,
era nga bwe tugenda okugiraba
and how we are going to be seeing
it. So Bayibuli gye tulina ku nsi,
the Bible we have on the world,
y'omu ggulu,
it's a photocopy of the word in heaven.
Kati olutalo olujibu oluba luseewo ku
yo right now, the battle which is on in the Bible,
nga bakyusakyusa ebigambo byayo,
change words in the Bible,
and
they fight with it. But if God wants to bring this book in this time, understand how it's meant to be, you don't think about the change of the Bible, and others speak different, that the Bible is not a living book. It's the only book
of
God, the real one, not any other book. Don't you think the Quran? Don't you think the Mormon's book? You know the Mormon
evangelism.
Don't you think evangelism is what in heaven?
Evangelism
of the Catholic is not in heaven.
Yes,
praise Jesus man.
Copy of Bible origin.
The original copy of Bible in heaven. It's the Bible.
Yes,
praise Jesus much.
era buno bwe bukakafu.
And this is the proof.
Yesu yabazibwe.
Praise Jesus man.
Musa yaraba ebisikirize bye byo.
Moses saw shadows of things in heaven.
Bwo soma mchitabo kyo kuvesuli ya buli mwe.
When you read Exodus 25.
Katonda yalagira Musa okole sanduku
ya batira. God commanded Moses make the ark of the covenant.
Yesu yabazibwe.
Praise Jesus man.
Bwo yamara okumulagira okujikola.
After he commanded him to make.
Yamugamba dire ebiwandiko byo nebiri kubipande.
Told him to get all written things on the tablet.
No,
and all the scrolls they wrote.
He
put them in the covenant box.
Yes,
praise Jesus much. When you look to Hebrews
9,
verse 1 explains
this.
All those, as we summarize, the way Moses did.
Hebrews 9
from verses 1.
Era n'endagaano ey'olubereberye yalina empisa ezaalagirwa ez'okusinzanga Katonda. N'ekifo ekitukuvu eky'omu nsi olunya olw'okubiri. Kubanga eweema eyakolwa ey'olubereberye eyalimu ekikondo eky'ettabaaza emmeeza n'emigaati egy'okulaga awayitibwa watukuvu olwokusatu era ennyuma w'ekigi ery'okubiri yaliyo eweema ey'ekitiibwa entukuvu ennyo olunya olw'okuna eyalimu ekyoterezo ekya zaabu n'essanduuku ey'endagaano eyabikkibwako zaabu enjuyi zonna eyalimu ekibya ekya zaabu omwali emmaanu n'omuggo ogwa Alooni ogwaluka n'ebipande ebyendagaano.
Yesu yabazibwe.
Amen.
Osanduka y'amateeka.
The ark of the covenant.
Baateekanga ebipande byendagaano.
They put there the tablets of stone.
Ebyandikibwako amateeka
gonna. The laws were written on.
Ebya n'ebitabo byonna Musa nga
byabiwandiika. All the books as Moses wrote them.
Ekya ekitabo ky'olubereberye.
The book of Genesis.
Ekya okuva.
Exodus.
Numbers, Balevi, Leviticus,
and Deuteronomy.
Ebitabo byonna byateekebwanga mu ssanduuko
eyo.
Era ne bannabbi bwe baamala okuwandiikanga ebitabo byonna
byatwalibwanga
ne biteeka mu ssanduuko
ey'amateeka.
Naye lwaki byateekebwanga mu ssanduuko
ey'amateeka?
Bw'otuuka mu Yerusaalemu eky'omuggulu,
mu
masekkati gaakyo, awali bakerubi,
waliwo
essanduuko y'amateeka
nabo.
Era ng'erimu ekitabo kya Mukama nga kiramu.
Book of the Lord, and it flies.
Kisobola okuvaamu ne kyetooloola ekibuga kyonna
n'ekivaamu
ne kijja ku nsi
n'ekivaamu
ne kiddayo. Yesu yabazibwe. Ekitabo kiri kiba kiramu kubanga aba mwoyo
mutukuvu
yakolanga ekitabo ekyo kisobola
okubuuka
yakuŋŋaanya ebigambo bya Katonda
byonna.
Yesu yabazibwe. So bw'oba wasalawo okukkiriza Katonda ng'oyita mu Bayibuli wasalawo bulungi naye Katonda okukomyawo ebintu bino mu ggwanga lino lwaki? Kubanga essanduko y'amateeka yasooka kulabikira eri mu ggwanga lya
Isirayiri
naye ku luno
olw'okuba
nti twazze tugamba ekifo kirabika kitono ebipande ebimu
twabirisi
mwandigirabyeko mu bunene bwayo bwebeera
ng'eri
mu masekkati g'abakerubi
n'entebe
y'ekisa kubanga byonna nasobola okubikubanga
bwe
twavangayo mu lugendo
lw'eggulu
nasooka bikubisangalo zino
zinyini
ne tulyoka tukola transfer okubiteeka mu foomu eya kompyuta naye mujja kulabako n'ebipande ebyasooka empapula kwennakubanga
ebintu ebyo.
Yesu yabazibwe. Tebyasookera ano nga
bw'obiraba
nasooka nga bikuba ku mpapula
zino
enjeru nga
zigazimuoko
kwebiri
era
kwe twabijjanga
okubikola
mu kompyuta tubiteeke mu bunene. Yesu yabazibwe nnyo.
So
mu ggulu
essanduko
y'amateeka gyeri oli gino
naye
olw'obunabbi bw'okuba nti Katonda yali agambye egenda kubula okuva mu
Isirayiri
yali
yakisiikirize
oli gino yaayo
mu
ggulu gy'erina okutuuka kaakano
bw'osoma
ku bikkulirwa essuula eyekumi n'emu
chapter 11
oyinza okumi n'omwenda
verses 19
ku bikkulirwa essuula ya kumi n'emu oyinza okumi n'omwenda
Revelation 11 verse 19
agamba nti ne yeekaalu ya Katonda ey'omu ggulu n'ebikkulwa newalabika mu yeekaalu ye essanduuko ey'endagaano ye ne wabaawo okumyasana amaloboozi n'okubwatuka n'ekikankano n'omuziro omungi.
Yesu yabazibwe.
Amina.
Mu kubikulirwa n'essuula ey'ekumi n'emu oyinza okumi
n'omwenda Revelation 11:19
agamba nti waaliwo okuggulawo yeekaalu ya Mukama ey'omu ggulu bamalayika n'abatukuvu bakuŋŋaana mu kibuga kya
katondakyerusalemu
era nga nabo waliwo ekuŋŋaaniridde eri yabamalayika
n'abatukuvuwabula
mu masekati g'abakerubi abali mu ggulu
abasiŋganibwa
mu kibuga kino
wakatiwaliwo
entebe y'ekisa waggulu
waabwewaliwo
essanduko y'amateeka yeddako
era
n'ekyoto kya mukama
ekyazaabu
essanduuko y'amateeka oli gino
teeri
mu ggulu musa
Moses
yali yaweebwa kisiikirize oba ekifaananyi n'akola ebifaananyi byebyo eby'omuggulu n'agireeta ku nsi yesu yeebazibwe nnyo atulage ku ebyo eby'omuggulu wabula nga bwe nakugambyeko ndi katonda okuntwala mu lugendo lw'eggulu yaŋŋamba ku lwa uganda njagala obeerenga mu musa okwate ebintu ebifaananyi byeby'omuggulu obikole obitwale ku nsi oyigirize bayibuli nga bw'eri nga bw'olaga n'ebifaananyi by'eby'omuggulu nga bibiri abantu bange bantegeere bulungi ddala sebifaananyi bino by'olaba si byakuvunnamira kusinza byakuyigirako nga bw'oyigira ku ssomero ku bifaananyi
by'omusomero
wabikola mu ssomero tebakugaa nti genda obisinzabeera byakuyigirakobino si bifaananyi bya
kikatulikiebyokuvunnamiranga
yesu yeebazibwe yakuyigirako so ekyamazima kiri nti
ku
lunaku lw'omusango
bwe
tunatuuka eyo mu bwakabaka
bw'omuggulusanduko
y'amateeka bagenda gijjayo
erimu
ekitabo kya mukama
bayibuli oligino
kati ffe ffenna abaweereza ku
nsi
naffe abaweerezebwa tulina okussaayo omwoyo ku bayibuli n'ogikuuma
n'obwegendereza
n'okisoma nga twegendereza kubanga yegenda okusala omusango gugenda kubeera mu
Judgment will be in the Bible of heaven itself.
Yesu yeebazibwe
gwe
yagibuliramu ng'oginyoola gwe yapiikingangamu ebyawandiikibwa by'oyagala wekkambu nno ebirala ng'obisindika eri abalala yesu yeebazibwe ebyawandiikibwa byonna byaffe bisome bikolemu
omulimu
yesu yeebazibwe so essanduuko eno y'amateeka ekyaliyo muggulu wabula okubula kwayo mu isirayiri
ey'ekisiikirize
bwali bunnabbi bukulu bayibuli yayogera obunabbi bwayita munabbi
yeremiya
nti essanduuko ey'ekisiikirize mu isirayiri yalina okubula balimu okuddamu
okirowoozaako
neyali ategese eki
nti
ng'emaze okubula ebiro bingi aligizza
abaawulira
obunabbi obwayita mu bwawusitraliya
kubasajja
bava
australia
Wilhelm Watzel
ne
Emil Klein baagamba nti essanduko y'amateeka erina okuddamu erabikire mu ggwanga lino obunabbi obwafuluma mu mwaka gwa 1992 nalina emyaka egi nga siyinza
nakubimanya
yesu yeebazibwe era n'olugendo lw'eggulu lwatandika nze sirina kye
mmanyi
nga sigenze nti ŋeze nnoonyereza ssanduko y'amateeka mbungireete muno
mu uganda
twatandika nga ŋŋamba gwe uganda nnakuyita
ne
mugamba mukama nze omuntu omunze
uganda
yesu yeebazibwe nanga gwe uganda gw'oli purezentinze bali bonna buli kyenkuwa si kikyo wekka buli kyenkuwa kya uganda uganda akyongereyo mu mawanga yesu yeebazibwe nnyo asubire ontegedde bulungi nkuwa bibyo ebyakuweebwa zenneetisa
bwetisi
yesu yeebazibwe era saa zino ndi
mukutikkula
yesu yeebazibwe ntikkula
ntikkaguyesu
yeebazibwe era neebaza katonda okumpa obusobozi
bwoyesu
yeebazibwe katusomeko ku bunabbi obwabuzaawo essanduuko ey'ekisiikirize mu
isirayiri
yeremiya essuula ya 16 awo olulituuka bwe muliba nga mwaze era nga mweyongedde mu nsi kale mu biro ebyo bw'ayogera mukama nga tebakyayogera nti essanduuko ey'endagaano ya mukama so teyingiranga mu myoyo gyabwe so tebaligijjukira so tebaligikyalira so tebaligikola nate bwe batyo
Have you heard very well?
Prophecy
came through Jeremiah saying, it will come to pass after we multiplied in the land. That is salvation we spread in the world. The
ark
of the Lord would be forgotten. And it will disappear. They no more visit it.
And
they no more make it like that. They shall not make a shadow one again. No. Now we started from the original heaven.
Amen.
We no more make the shadow one.
No,
that we have made another ark. Bring it in the image it is. And you see it. Understand how it's in heaven.
The
Ark of the Covenant
in it
is the Old and the New Testament.
All
those things
are
written from the beginning. We got Bible through different prophets. But in heaven,
it was there
from creation of heaven and earth. Nothing new God was
released.
He released that written from the beginning.
Yes, you have as well.
Praise Jesus.
So, bwatugamba bwati ku kitabo
kye. He tells us this to his book.
Ekitabo kye kibeera mu sanduku ya mateeka kivaamu bwekiti.
In the Ark of the Covenant comes out like this.
Mu Zakaria esura eyokutaano.
In Zechariah chapter 5.
Zakaria esura eyokutaano. Zakaria esura kutaano nnyo olusooka.
Zechariah 5 from verse 1.
Era nate nenyimusa amaaso gange. Netunulira era laba omuzingo ogw'ekitabo ogubuuka oyo olwokubiri n'angamba nti olabye ekiggwe ne nziramu nti ndabye omuzingo ogw'ekitabo ogubuuka obuwanvu bwagwo emikono ebiri n'obugazi bwagwo emikono kkumi oyo olwokusatu n'angamba nti ekyo n'angamba nti ekyo kye kikolimo ekifuluma okubunya ensi yonna kubanga ng'ekyo bwe kiri buli abba aligobebwamu kuluyi lwayo olumu era n'ekyo bwe kiri buli alayira aligobebwamu kuluyi lwayo olulala olunya lwokuna
Yesu yabazibwa
amina
yalaba ekitabo ekiramu nga kibuuka
so a flying scroll flying from the Ark of the Covenant. The Ark of the Covenant opens itself and the book flies out. But whoever steals,
it
will be a curse to him. Those are the laws, do not steal. You think Moses got them from where?
Whoever
swears false, they will be chased out from another side. This book has part A and B. Or it is in two ways.
Do not. Yes, you must
praise Jesus.
If you
do what they refuse you, you have sent farewell to your life.
Yes, you must
praise Jesus.
If
you do what they have
told
you
to do,
you've held your life. This book is living, and when you reach there, it will be speaking by itself.
Yes, you must
praise Jesus much.
It comes
from the Ark of the Covenant. The living one you study of. Revelations
11:19.
Read of the Ark of the Covenant. This book, original Bible, is found in there.
And it lies out,
goes in the hand of God. In the third heaven. And then over the heart of the third heaven, we will read 2 Corinthians 12, verses 1 to 3.
We
will read of the third heaven.
Yes,
praise Jesus much. Don't know whether our journey today will move to that.
Yes,
praise Jesus much. But your time is not enough.
Yes,
praise Jesus much.
Rise
to the hand of the one on the throne. According to Revelations 5, starting from verse 1
unto 3.
Revelations 5 from verses 1.
Nendaba, mumukono gwa ddyo, ogoye yali atudde ku ntebe, ekitabo ekiwandiikiddwa munda ne kungulu, ekisibiddwa ennyo obubonero musanvu. Nendaba malayika ow'amaanyi ng'abuulira n'eddoboozi ddene nti ani asaanidde okwanjuluza ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo omusanvu.
Yesu yabazibwa yalaba ekitabo mu mukono gwe
atuddekisiringiddwa
kungulu
n'agamba
naye ani agwanidde
okuggyako
obubonero okukitabo
kino.
Yesu yabazibwa.
Praise Jesus much.
Tewarabika mugune kunsi.
No one appeared in heaven and
earth. Sirichi yali ayiza.
That time we could open.
Okujja ko mukama wafe
Yesu. Except the Lord Jesus.
Na yebo bikura siru ze ziri ku kitabo kino.
When the open seals on this book.
Kyewunyisa.
It is amazing.
Kitabo kira muddala.
A living book.
Bible yegamba.
I will say.
Ntibuyajja ko siru ku kitabo ekyo.
Took off the seal from.
Bino bya biri mu kitabo.
These are what are in the book.
Bikuriwe sura yo mukaga.
Revelation 6.
Onyo lisoka.
From verse 1.
Birwa kubikuriwe sura ya mukago nyo lisoka.
Revelation 6 from verse 1.
Nenda bo mwana gwendiga bwe yabembula ku bubonero omusanvu ko akamu nempulira ekimu kubiramu ebina ngachogera ngeddoboozi eryokubwatuka nti jangu. Onyo olwokubiri nenda bera laba embalasi enjeru n'oyo atuddeko ng'alina omutego n'aweebwa engule n'agenda ng'awangula nagenda ng'awangula era awangule.
Yesu
yabazibwa
bwe yabembula akamu kabonero ku kitabo kino
open one of the seals on the book
ate yagenda okulaba
got to see
ng'ekiramu kimuyita
and the living creature is calling
ekimu kubiramu ebina
one of the four living creatures.
Yesu yabazibwa.
Praise Jesus.
Ebiramu ebina bye bino wa
the living creatures they are these ones here
bisinganibwa muguli yakubiri
they are found in the second heaven.
Yes, towa yemiyo jobutonde n'ogugu mwebwava.
The tower of spirits of creation, even your spirit came from here.
Wabagamba tewaleta kinna chimuku.
That's why they say you brought nothing on this world and you'll go back with nothing.
Omoyo jobutonde bwonna.
The spirit of all creations on the world, they come from here.
Katonda weyamaru jitonda n'atereko.
When God created them, he stored them here.
Bechovura banga okuzara tekukoba.
That's why giving back never ends. When will spirit finish?
Jivao
tunatoka huko tunaambia when you reach there we shall see it.
Yes, you have
praised Jesus much.
Ejesoro
those of the animals
ebinyonyi
the birds
ebiwuka
the insects
ngabura ba
just as you see
emitojo enena kunikira
four heads on each
living creature.
Those are big
stones.
Spirits are packed in there.
Batora yo na biro na
bishe pick out in different season and time.
Naibu obembura kitabo kino
if you open this book
eto muguru ekiramu
heaven the living
chikuraga biri muguru byonna
shows you everything in heaven
chikuraga obulamu bwacho
shows you their life
nti buli ekyawandikibwa
everything written
kirina we kiri
it has where it is
bwe bagge yena
if it is hell
geri erina ekifuweni
as in a place
nga bw'ogisoma mu Bible bwe eri mu buli bwayo
it is there physically in a location of it
kati ekyatutambuza mu lugendo lw'okutambulira mu Bible
I moved the yellow heaven in the Bible
kulaba bulamu bwa Bible
see the life of the Bible
tukakasa mazima gaayo nga bwe eri muguru
truth of it as it
era nga kopi bwe yatuweebwa ku nsi
how the copy was given as on the world
okuyigiriza
to teach
n'okubuulira
and to preach
nga tetuwongeramu tetutoolamu tetunyoola
don't twist
kubanga singa onaanyoola
if you twist
by'obuulira kakasa nga gyebiri
what you preach proof it is there
now awulira obulimba
even you hear a false
word ojja kuwulira obulimba ogenda obigambe mukama
preach false God on his day
nga bwe kyawandikwa mu Matayo
7:21
tebangi bajja kujja nga beeyogereza mukama wange mukama wange
Lord Lord
twawulira enjiri
preach the gospel
mu linnya lyo
in your name
ababuze enjiri ki nga mwanyoolanga ekigambo kyange mwatoolanga mu nemwongeramu ebyammwe
byemwayagalanga
twagobanga emizimu kibaye twazukiza abafu maanyi ki ge mwali mukozesa
abantu
nabagamba musooke mbulira obwakabaka mulyoke mugoba emizimu mwadda ku ddiru yakugoba mizimu yokka mubuulire enjiri obwakabaka bwaka n'obutuukirivu mugobe emyoyo gyonna
ebibi
Satani natubuzaabuza
Satan confused us
natuzza mukugoba mizimu kyokka
only chasing demons
ati tuchawulira njiri bwakabaka
bwakato
bino biyita bibiri njiri bwakabaka bwakato n'obutuukirivu bwakabaka bw'omuguru tubuwulira eri emizimu nga tugoba
amaanyi
agala bisibu
and power manifests
nga bwe twetegeka okudde waffe
and we prepare to go back home in heaven
naye Satani bwe yakizuula nti
tetubitegeera
tuba tugenda mu kigambo
nga
atandika oyingira mu bantu nga tugoba olunaku lwonna nga service teba
demons all the day we don't teach
obuzanyisa Lucifer
ate
naffe tetwamutebuka
we too we didn't get to realize him
twalowooza gwe mulimu kati
gutuweereddwa the work given us
erufuna ekigambo nga
nekituukirira
bulungi
nnyonga
tutantanabagulkubanga
nga
mwataddewo dda bamalayika wonna
wano
and
they are round.
Yes, you must
praise Jesus.
So, Aburuganda.
Now, brethren,
Bible, Muguru,
Bible in heaven,
Namudara,
it is living.
Era.
And
we were sent
a photocopy on the
Malaika
world.
Gabriel.
Angel Gabriel.
Chiyavagamba Daniel.
That's why I told Daniel, I'm going to tell you. The scriptures of truth. The things told Daniel. Prophet Daniel.
The things that God thought of them.
Written and they were there and they will be happening.
But the copy
from the.
Hallelujah.
Hallelujah.
Yes, you have
a praise Jesus much.
So copy. Bible, no,
the copy of Bible in heaven, we were given a photocopy. The Old and the New Testament.
What
I request children of God, don't accept to sit just touching the Bible of God. Twist words in it.
Holy Spirit,
Holy Spirit is the same as Holy Ghost.
In heaven,
do you think they wrote Holy Ghost there?
You know,
we have to come out of human wisdom. What did God write? God is lacking something in him?
Just
we've moved on. He said, use Holy Ghost.
Yes, you must
praise Jesus.
Now,
in Daniel 10:19, he speaks like this.
Photocopy
of the Bible in heaven.
Be
careful of it.
Daniel 10 from verse
19.
Nayo garanti gwe omusajja omwagalwa ennyo. Totya emirembe gibere gyoli. Bera n'amaanyi, weewaawo, bera n'amaanyi. Awo bwe yayogera nange, n'empeebwa amaanyi. Ne njogera nti, Mukama wange ayogere. Kubanga ompadde amaanyi. Onyo olwabiri, n'alyoka ayogera nti, omanyi kye nvudde njijja gy'oli. Ne kaakano n'addayo okulwana n'omulangira w'e Buperusi. Era bwe ndivaawo, laba omulangira w'e Buyonaani alijja. Naye nakubuulira ebyawandiikibwa mu byawandiikibwa ebyamazima
owulidde bulungi
yamugamba naye nakubuulira
ebyandikwa byeŋŋenda okukugamba
tuva
mu byandikwa ebyamazimaamina teri malayika yayogeranga byandikwa ng'abijjamu mu
byayagala
baabijjanga mu bayibuli gyekulaze eri mu ggulu musanduko y'amateeka Yesu
yebazibwa
era ebyandikwa gwe bwoba obizannyiramu ku nsi manya bino
oligino
yaabyo mu ggulu
omanyi
mubeerawo nga mu bayibuli mulina obwandikwa bwe mwagalamu ebirala temubyagala
Yesu
yamugamba nze ebintu byebikutegeeza bikutegeeza ebyandikwa mu byandikwa ebyamazima Yesu yebazibwa so bw'owulira nti olugendo lwo ggulu lwatambulira mu bayibuli lowooza wala nnyo kubanga bwe tuba
tukyogeragalugendo
lwo ggulu lwatambulira mu
bayibuli
yali mulinga mwalinnya
no
kwali kuleeta mazima ga bayibuli
buli
ekyawandiikibwa kirira oddawa kigwawa kikyalinga bwe kyalina okuba oba ebimu babitoddemu oba ebirala
babinyodde
Yesu so ge mazima g'essanduko y'amateeka mu ggwanga lya
Uganda
nga bwe yali mu ggwanga erya Isirayiri n'ekitabo kya Mukama kikomyewo ng'ekitabo ky'okujjukiza ebintu biri bitya Yesu katuddemuko nnyo eri olwo
Daniyeri essuula ya 10 21 naye n'akubuulira ebyawandiikibwa mu byawandiikibwa ebyamazima so siwali ali ku luuyi lwange okulwanyisa abo wabula Mikayiri omulangira wammwe.
Yesu
amina.
N'ategeeza n'agamba
so
tewali mulala ali kulirwa okulwanyisa
abaamasaza
emeeyo gy'obubi.
Naye
yali azinamuga ngenda kutegeezebwa nikwambya kakati bannabbi bonna n'abatume tebaakeranga ku makya ne boogera bye
baagala.
Baayogeranga ebiva mu kitabo kya Mukama muggulu
nga
bakulembeddwa mu Mwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu yabijjanga eri mu kitabo eky'omuggulu n'abiwuliza mu bo
bone bawandika.
Kibula Bayibuli si ya muzungu,
si
kitabo kya muzungu ng'endowooza zammwe bwe
zaayukusooka.
Omanyi baatugamba
ng'edda
kitabo kya muzungu
bwe
baakireeta ano
tukakkanya
mbu ng'edda nga batubbako amasanga n'ebyobugagga ebirala
ivory and other things
bakulembezamu ekitabo
kyabwe defronted their book
ekitukakkanya,
which humbles us.
N'omuzungu munaisi kitabo kya Katonda Bayibuli. Teyakuŋŋanyizibwa muzungu, teri muzungu yatuula n'agiyayiyo
gyewandiika.
Newankubadde mu gathering wano ebitabo bino we byali bibuze kubanga Isirayiri bwe yagwamu
obutabanguko
ayakwatangako ebitaano
n'agendayakwatako
ebina
kati
omulimu gw'okuddamu okubikuŋŋaanya kituufu gwakolewa
abazungu.
Yesu yabazibwa naye nga okuleetebwa kwayo ku nsi si bazungu bwe
baagiwandiika.
Omwoyo Omutukuvu ne bamalayika baaleetanga obiva mu oligino bayibuli ey'omuggulu
ne
babisindika eno ku
nsi.
Kyovula Bayibuli egamupita ekyokubiri
essuula esooka nti
bannabbi tebaayogeranga bye
baayagalanga
wabula baayogeranga ebivudde eri Katonda
nga
bakulembeddwamu
Omwoyo Omutukuvu.
Pita ekyokubiri essuula esooka onyoola 19
atandike n'olwabiri
olunyo olwabiri. Nga mumaze okutegeera kino nti buli kigambo ekyabannabbi ekyawandiikibwa tekitegeeza kukoma kw'oyo yekka. Olwabirimu kubanga siwali kigambo kyabannabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu, naye abantu baayogeranga ebyava eri Katonda nga bakulembeddwa Omwoyo Omutukuvu.
Yesu yebazibwe.
Amina.
Bannabbi baayogeranga ebiva eri Katonda
mu
kitabo kya Mukama ekiri mu ssanduuko
y'amateeka
nga bakulembeddwa Omwoyo wa
Katonda.
Era Bayibuli emaliriza egamba mu Isaya
34:16
naye gandi Omwoyo wa Mukama ye yakuŋŋaanya ekitabo
kino
ng'ajja mu kopi ey'omuggulu n'akuŋŋaanya kopi y'ekitabo ku nsi, wadde nga yabireeta mu bannabbi ab'enjawulo era mu biro eby'enjawulo naye ng'amazima Bayibuli erina oligino yaayo mu ggulu. Katusembeyo ne kino ekyandikibwa tugende kanyomero kali ensonga lwaki tulina
kunyoola
mu kigambo kya
Katonda
era tulina kwongeramu, tulina kutoolamu kubanga ensonga ekireetesa
the reason why it's brought like that,
it has original yayo
muguru, has its original in heaven.
Tusome Isaya 34:16.
Let's read Isaiah 34:16.
Isaya eswa 34 wenye 16.
Isaiah 34:16.
Munonye mu kitabo kya Mukama musome. Tekulibula kubyo na chimu. Tewalibula tewaliba ekiribulwa kinacho. Kubanga akamwa kange kekalagidde n'omwoyo gwe gubikuŋŋaanyizza.
Yesu yebazibwe.
Amina.
Omwoyo Omutukuvu yakuŋŋaanya ekitabo kya Mukama mu bannabbi n'abatume
bonna
era yajjanga mu oligino ey'omu ggulu.
So
abooluganda, olw'okuba nti Bayibuli erina oligino yaayo mu ggulu, tokkirizibwa kutoolako ku kyawandiikibwa oba okwongeramu, oba okukinyoola. Abasinga bagamba okunyoola ekyandikibwa
kitegeeza
kuleeta makulu gatali matuufu, There
are people twisting scriptures. Let's example. Someone read for you John 3. And they say, you've come in the overnight.
Nicodemus.
And Nicodemus moved in the night. And he came to Jesus. Say, I am Nicodemus of today. And you say, after you say that, and he said, and told Jesus,
Rabbi,
teacher, no one can do all this except God is with him.
Yes,
Jesus told him,
if you are
born again, you cannot see the kingdom of God. I want to tell you,
business, your
business today,
you are
getting born again. This scripture, is it speaking of business?
You
are twisting it. It came elsewhere.
Yes, you have
praise Jesus. That's what they say, you've twisted the scripture. The word of God.
It
was not meant to you do.
Olina kusomereze kya
37.
Na gamba soma.
Read.
Amagulu amachovu.
Soma. Amagulu amachi. End there. Bones in the valley.
Na lagura soma.
Prophesy read.
Na lagura.
Prophesy.
Amagulu.
On the bone.
Kakati business yo. Kya magulu amachovu.
Bone in the valley.
Ogenda tuka kuroma sambu gamba.
Amagulu
amachovu.
Bones in the valley.
Bana baisi.
The children of.
Na si business.
Not a business.
Sisi is our you.
Not your pocket.
Sisi
it is not money.
Wamuranga achinyo.
But they are twisted it to that side.
Wamuranga gamrete.
After they say, bring basket.
Basigira mafuta.
They say for that anointing.
Yes, you must
praise Jesus.
Kakati kankumuli.
Let me tell you.
Ekitabo kya Mukama musanduuko ye
of the Lord in his ark,
nga bwe kiri mu ggulu,
as it is in heaven,
kopi gye yatuwa ku nsi Bayibuli,
kibajjidde ku luno, it has come for them this time,
kiyita mu Uganda,
kigenda
kusensera ensi yonna, buli mufere nga badde afeerera mu Bayibuli, owedde,
you are finished.
Buri abadde afeerera mu Bayibuli, wetereze nga bukyali,
you align yourself when there's still time.
Kubanga kati mukama kyaddamu okusitula.
What raises again?
Bwobabadde omanyika nkubuulire sawa ya leero.
This time.
Sawa ya leero.
This time.
Essanduuko ya Mukama.
The ark of God.
Eri wa Dagon musawa.
Is in the Dagon in the shrines.
Bible.
The Bible.
Ekwatiddwa abasinga nga bannabbi ba bulimba.
Most false prophets have
been.
False apostles.
Kingambye nti essanduuko ya mateeka ati musawa ya Dagon.
Is in the shrine of Dagon.
Naye tugenda jongera mu amaanyi.
Era
kube ekubeba Dagon ebyo na wansi.
Dagon's down.
Wali waragenda okwegaana Bible
to reject the Bible.
Agambeze
and he says me
nze nabbi akozesa emiti nze badde mu byange.
Who use trees have been in my business.
Nze abadde akozesa empeta zange nange badde mu byange.
Naye bya
Bible mbivuddeko.
But I've given up on the Bible.
Yes, you must be.
Praise Jesus.
One way, what do you put up with the Gambia?
The warning I spoke
about Bible, you know, you know, you know,
it was original in heaven.
And
they gave us the photocopy.
So
don't subtract, don't add on it.
Kino yasooka kigamba Musa mu lubereberye mu kitabo ekyokuva esula y'okuna n'olwokubiri ng'agamba bw'ati okuva essula y'akuna olunyiriri lwakubiri agamba nti Mukama n'amugamba nti kiki ekiri mu mukono gwo naye kyamateeka kyamateeka sula yakona onyolisoka n'olwokubiri
Deuteronomy 4 from verse 1 and 2
ekyamateeka sula yakona olinyo olwokubiri olinyo olusooka
Deuteronomy 4 from verse 1
ne kaakano gwe Isirayiri wulira amateeka n'emisango bye mbalagira okubikolanga mulyoke mube balamu muyingire muli ensi Mukama Katonda wa bajjajjammwe gy'abawa olwokubiri temwongeranga ku kigambo kye mbalagira so temukisalangako mukwatenga ebiragiro bya Mukama Katonda wammwe bye mbalagira.
Yes, you must praise him so much.
Totolangako.
Not subtract.
Toyongeranga.
Don't add on it.
Ennaku zino tulina abuulizi.
These days we have preachers.
Abaasoma olunyiriri.
Who read this verse? And they read Genesis saying, Abraham,
God
told him, give out your Isaac.
Come out.
End there. You have your Isaac, and you pay
no one.
The one you offer,
you're
going to give
up. You
say, give out. Then you preach the verse, say,
when you cut
Isaac's head,
you say,
I saw your
head.
Leave Isaac.
Get
the lamb.
What do you mean,
pastor, who told you leave your Isaac?
And the child, what you
say, leave Isaac, don't cut him. So you cut off Isaac yourself.
The other
way they cut scriptures. End there. Pushes others aside.
Picking
out what they did.
And
they
Busoga,
what they did
decide.
They hold you very humble like that.
Basingana muyayani na katunda.
Kumagana
mukama.
Baya
kutulevya wa
nikibwa.
Ni wabasigisa yu mutalina kusika.
And they made you sow what you shouldn't sow.
Yes, you must win.
Praise Jesus.
Kakati kankubuli
urama. Let me tell you, see.
Uburame wazjeda. Eliba nabibu uburima.
Has come to force problems.
Na marugubu umusi.
And the sorcerers of the world.
Kubaka di Bible eja mu bulamu bwayo bwonna nga namu nnyo nga n'amaanyi mangi. Yesu
yebazibu
ababadde batoola ku kigambo kya Katonda n'akitema komawo era zibasaze kubanga okutegeera ebibuulirwa
ogenda
kubeera ntiisa
njeriri.
Yesu
yebazibu.
Bwe badde okolaakola mu kubuntu obwo nga wabukopperera
kopeeraoyinza
okubuleka munna kubanga embeera mbi ebiro by'olimu
bikyamu
naawe ameruka ng'oli wa
buliba
nkugambye ebiro by'omerukiddemu
bikyamu
kiseera abantu bangi abagenda okugwa bangi
bamenyeke
ate abagenda oyimusibwa nabo nga
bangi.
What are we going to do?
There are those who are going to fall.
They
would run from salvation. And they refuse to repent.
And
they see what they did is wrong.
They are
stiff.
They
will fall. God will raise others. That happened when Jesus came. He said, I've come.
The
rising of many
will happen. And the
falling
of
the Pharisees ended up falling. God raises the young, the apostles.
Abantu bwe munaagaana okwetereza ku nsonga zino mukama ayimusejeri.
God raises an army.
Yes, you must
say it as much.
Ayimusaki
raises an army.
Jukira yamaliriza ku kitabo kino.
Remember in this book, Bible
je tulina.
We have.
Ebimu ku bitabo ebitandika.
One of the beginning
books. Bigamba temwongera.
They said don't add on.
Next kitabo ekisemba ekigamba.
When the last book say.
Mukubikuli besuli abiri mu
ebbi. Revelation 22.
18.
Verse 18.
Kubikuli basuwa makumi ya vile mubile unyiru wa kumina munana.
Revelations 22 verse 18.
Ntege zaburi muntu awulira ebigambo byobu nabbi obwe kitabo kino. Omuntu ye nabu awongeranga kubio Katonda aliongera kuye ebibonyo obonyo ebiwandikidwa mu kitabo kino.
Yes, you must be.
Amen.
Bakutegeza.
They tell you.
Omanyi kitabo kino Bible kyo nakitabo kya
bonna. The Bible is all of prophecy.
Si kitabo kya si kubikuli bacho
ka. Revelation alone.
Naye antegeeza buli omuntu anaagezaako
okutoolamu
oba okwongeramu
ebibonerezo
ebiwandikiddwa mu kitabo kino tobimanyi bungi wali ebibonerezo by'okunsi wali ebyomugga yeena n'ebyomunyanja
y'omulimunaye
nga byonna ajja bikwongerako lwakudda ku kitabo kya mukama n'oyongerako waliyo bano bampandiika bamomoni mbu balina ebitabo bya Yesu
ebipya.
They are
all confused.
Bana abasajja abakatuliki balina ekitabo kye baleese.
Have a book they have brought.
Mukimanyi ecumenical Bible.
Ecumenical Bible.
Bataddemu ebitabo by'abasajja abawakanya Nehemiah.
Books of men who fought Nehemiah.
Batobiya.
The Tobiah.
Ne Sanballat. Ate bawakanyanga Nehemiah.
They used to
kuzimba ne Ezra.
Nehemiah in building the Jerusalem.
Toka mukubiza mba bikomeza omu na wabasajja ba Katonda. Sanballat ne Tobiya.
Sanballat and Tobiah.
Simanyi batadde
obani.
Ebyo nabiri
abanda. Those are there.
Naye olunyolo 19
rugamba. Verse 19 says.
Bikuliwa sura 22:19.
Revelations 22:19.
Era omuntu yenna bw'ajjangamu mu bigambo by'ekitabo eky'obunnabbi buno, Katonda alijjako omugabo gwe ku muti ogw'obulamu ne mu kibuga ekitukuvu ebiwandiikiddwa mu kitabo kino.
Kankubuulire
bonaatoolamu. If you subtract from it. Subtracting, I've told you how
it's done.
Not
get
out of throw it.
But there are
verses they take out.
Someone
may have the book, the verses
there. But
using the word to
people,
they cut them off. They bring out halves.
And
things lose for as himself.
Nga mutabanguzi
abeeramu
kutabangula kigambo kya Katonda kitegeeza birala akibuuliramu birala naye nkulabula nti mu ggulu Bayibuli gyeri oli gino gwetabula tabuleyo ku nsi olabe bw'onaatuuka eri
w'omuku
abo abali mu Matayo 7
21
nga bajja mbu mukama wange twabulira enjiri mu linnya ajja kukubuuza enjiri
eyo
gyewanyolanga
added what you wanted. Preaching things to people.
You
read only the shoe.
Scripture,
you want out the shoe alone.
You
got the shoe from America. The shoe. That's what you look out. When you see it and he has you, he gets out his shoe.
Whoever
puts people
out, they
cannot go the shoe.
The scripture is for you.
Engatto
bagenzo gireta
ngabena kibategeeza they meant something.
Yes, he was
raised Jesus.
So to again it is.
Now let's be careful.
Bible yogera.
Bible speaks.
Mo bakolise cyo kubira suri yo kuronyo rusoka.
2 Corinthians 4 from verse 1.
Egamba boet.
And it says this.
Bakolise cyo kubira suri yo kuna.
2 Corinthians 4 from verse 1.
Abakulise cyo kuresura yo kunonyo risoka. Kare kubanga tulina okuwereza oko. Ngabe twasasirwa tetuddirira owo kubiri. Naye twagana ebyensonyi ebikisibwa. Nga tetutambulira mu bukusa so tetukyamya kigambo kya Katonda. Naye olw'okulabisa amazima nga twetendereza eri omwoyo ogwa buli muntu mu maaso ga Katonda
nga tetukyamya kigambo
kya Katonda
twegaana
ebyensonyi
nga tetukyamya kigambo kya Katonda
abantu
abamu bakikyamya ddala ne bakitabangula nakisoma ng'ola baasomerawo ddala naye ng'amakulu gaakuwa
si
Katonda gaayogeraku
ebyawandiikwa
byonna Katonda bwe yali abikuŋŋaanya yabiwa layini kwe bikoma bw'osukka layini yaabyo
oba
otandise okulimba Yesu
yebazibwa
kyava ayogera
ng'asinza
mpita ekyokubiri
sula
y'okusatu
15:16
nti bw'otanula okunyola ebigambo bya
Katonda
weereetako okuzikirira kwokka
so
nga tutendekebwa eggwanga
eriyitiddwa
twagala okufuluma nga teri kunyola kigambo kya
Katonda
mpita ekyokubiri essula y'okubiri onyola okusatu
2 Peter 3:16
Unyolo 16.
Katuve kule 15.
Peter ekyokubiri esula akusatu onyolo 15.
2 Peter 3:15.
Era mulowoozenga ng'okugumiikiriza kwa Mukama waffe bwe bulokozi. Era nga muganda waffe omwagalwa Pawulo mu magezi ge yaweebwa bwe yabawandiikira. Unyolo 16. Era nga mu bbaluwa ze zonna ng'ayogera ku ebyo mu zo omuli ebimu ebizibu okutegeera abatamanyi n'abatali banywevu bye banyoola era nga ne mu byawandiikibwa ebirala olw'okuzikirira kwabwe bo
Yesu
yebazibwe.
Amina.
People not taught twist them.
Babi nyora.
They twist them.
Ngabanyora nebyandiko ebirala.
Twist others for
kuzikira kwabwe.
Their own destruction.
Nakutegeeza ekigambo kunyora.
I told you the word twisting.
Kukwata kyani kwa.
Get in the scripture.
Nuchitwala makuru angatali matufu.
In the meaning not right.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Wamura katonda byali omwindu kuvyali akunganya Bible.
When the Holy Spirit gathered the Bible.
Okujja mukopi yomugu.
Get it from the copy.
Yakubira byawandikibwa obururu.
Allotted for the scriptures.
Naga kile kyandikibwa.
Set this
kigana ne kino.
Copy this.
Era makuru gacho.
Yeah, meaning.
Gakomano kuno gwe muguwa.
Yeah, this is the measuring line.
Akati kwa buliwo bichusa.
The time
we change.
Heaven is looking at you.
Otwali mchibuga kya katonda Yerusalemu mecho muguru.
Jerusalem of heaven.
Nabanjigiriza mu Bible yomuguru.
Put me in the Bible of heaven.
Bana inarwao kuwata Bible yoku.
I long to learn the Bible of the world.
Era nali mbulira mutume.
And I was turning apostle.
Chantu alile miaka 2
took me 2 years.
Okujigo bikula Bible.
To learn to open the Bible. Nga ndi
mugulunga njimani.
Yet in heaven I knew it.
Namanyisa ya wali
na Isaiah and all the others.
Buli ekirimu nga.
Everything in there I know it.
But
on the world, I don't know how to open it.
So we started
in the original Bible of heaven. When we started, other scriptures, they
come
and they give them, they write themselves in you.
Ero biwuliranga biogera Isaiah
and speak Isaiah this second Peter.
Obwo biwuliranga biri muri
kola. They speak
labiogera
and they are speaking.
Kati nafuna omulimu gwo kuddamu.
The work of repeating to
nkebere
take in the Bible.
Ebintu biri bungabwe biri mu Bible
yako. All things are in the Bible of the world.
Ngendo zura Bible ya jiwa
nange. I discovered some Bibles.
Ngatebirimu.
They are not there.
Era Bible gena singa nange ebirimu bulonje
singa. And most of them were there.
King James version ya 2000.
King James version 2000.
Mposikoneze dete
nyo olden bible
na yezi singa zebajja bachunga jira
bati painting now
enyiri ezimbazi
ye mu out of the
makuru bagachusi
that has been changed
bagamba
they say
basitani yoyo munyanja jina basinga
under the ocean I found them
there okututonda mu obuvu
to create confusion among us
wobo soma kirala no
you read another you never read another in their bible now you look to each other.
Me,
I don't have it.
What I have is another.
We shall fight each other. I don't support it. That's the confusion they want to make. God has captured them in the midst of the way. And their work is not
fulfilled.
He's God telling plans of the crafty. And can't accept them fulfilled.
And
their schemes fall on them.
Yes,
praise Jesus.
So, tetwagala okutabangula ekigambo kya
Katonda. Don't distort the word of God.
Nga nkomekereza akapaati
abo. In that part,
Bible bagiteerako obululu.
Bible, they put allotments for
it. Ogira bange nyirirwe ziri.
Don't you see how
ziri n'obululu bwazo?
Have allotments of them.
Kino ekyali kwa kiina gera ne kino
nekyo. Goes with this one and this one.
Okigatta n'ekitali kituufu.
If you join it what is not meant for.
Okubuliwako kulimu okutangalibwa.
Preaching has a problem.
Tubula buli muweereza wa Katonda kimugwanda okuba n'omwoyo wa Katonda.
The servant of God ought to have the spirit of God.
Kusinira mu Isaiah 3:16.
According to Isaiah 34:16.
Paka 17.
In the 70.
Webururu no muguwa gwebyawali
at the allotments and measuring line of scriptures.
Isaiah 3:16.
Isaiah 34:16.
Munonye mu kitabo kya Mukama musome. Tekulibula kubyo na kimu. Tewaliba ekiribula kinacho. Kubanga akamwake kalagidde. No mwoyo gwe gubikunganyiza 17. Era ebi abikubidde obululu no mukono gwe gubi gubigabidde n'omuguwa gubigabidde n'omuguwa
Yesu
yabazwa Jesus
bayamara kunganya Bible yona n'ebyandi ku
that the Bible
nabikubira akaru
made allotments for them
nagamba
he said
kati bwo somesha
if you are teaching
tugambe kukulya
let's say
kukulya embizi
n'obugirya eating pig
on the Bible yandi ku ebinabera
and the scriptures which will explain it
nabikubira akaru kimwe
n'ebyandi 1 2 3 4 5 and he put a measuring line.
He
explained them beyond the
things.
It's up to you, they don't work my side.
There are
people who tell us that they read scriptures and they see in them another way.
You
may bring three servants. Everyone sees it in their way.
I
don't know whether God too sees it like that.
Bokuba kubikulirwa kwengera kugaziwa bugazi.
The nation just gets brought.
Naye siku
but not to each come with his
own. Kuraba mungeri indara.
One in his own way.
Singa kyali bwekyo.
If it was like
kitegeza nabi Isaiah.
This prophet Isaiah.
Yandi wakanye ne banabi abaso.
Contradicted
and the yenga naye bintu abirabula.
Naye
buli nabi ajja.
But every prophet who came.
Agazi Hallelujah.
Hallelujah.
Yes, you was with you.
Praise Jesus much.
Omanyisimanyi oba Musumba Emmanuel.
You know, I don't know whether Pastor Emmanuel.
I can
be revealed and he is red.
And
Pastor Bosa comes out.
He
sees him is yellow.
And another
one comes. He sees him is black. And we all believe that.
Is it
possible to believe all? But I can be revealed of Pastor Emmanuel.
He
has a long nose. And it's finished.
Pastor
Bosa comes
say. He
has ears.
They
are a bit big.
He never comes
in. Even the man.
He has been channel over.
Those are right. But the wrong
is the same
that is right.
Now
the scriptures.
Once
another revealed another.
We take
calls from God.
Yes, you
must praise Jesus much.
Revelation
just
gets but
cannot be twisted upside down.
So when Bible
speaks in Micah, verse 4,
that
in the latter days,
the mountain
will be on the
hill.
Isaiah 2 spoke the same on
that.
Isaiah 2,
when it will
come to pass, in the latter days, the mountain
of
God
will
be on
the hill. I will
end with another revelation about that.
We
will read those
verses. Speak the same,
but he brought in the revelation on that.
There
is chaos on that
world. Tell
me I'm pastoring
my even another
pastoring
my own place. But the revelation that
you go to is one, I don't know how you reach people there.
Imagine. Obakuziza mumpisa
andala them in a character.
Neba no bakanisa andala kuze mumpisa andala
in their character.
Bagenda muguri
eri the same heaven, each different character. It is impossible.
The Bible
says the one hope, one faith, our Lord is one.
We know kukiriza makuru ga Bible ya sigarenga
meaning of the Bible remains.
Wakili ogagazi yobugazia
to broaden it.
Chava malirizanga gamba bwati.
And saying this,
yayogera na gamba.
He spoke and he said,
ndigo Uganda.
Yo Uganda.
Yambita ngoro mutume omu
Uganda. Sometimes he called me apostle, another time Uganda.
I
want to go in the world, take the book of remembrance, show how the things are meant to be in the entire world. I want to go back and tell them
that everyone who
come teach revealing anything, follow the rhythm of my word.
It's going to be
2 to 4 months
if you teach
on any
issue,
scriptures and above,
from
the Old and New Testament.
Yes, you have
praise Jesus much.
Let's read Isaiah
28 as we wind up.
Isaiah 28
from verse 9.
Ani gwali igiriza okumanya era ani gwali tegeza ebibulirwa ababalese yokuyonka era bavudde kumabere olwekumi kubanga kiba kiragiro kukiragiro kiragiro kukiragiro olunyiriri kulunyiriri olunyiriri kulunyiriri wano katono au katono.
Yes, you must
praise
Ani gwali igiriza ebibulirwa.
Who will he teach what is
preached?
Who will he explain?
Kwanga okubulira tubulira.
For preaching we preach.
Nayo kutuuka mu kutegeera.
But to reaching understanding.
N'okumanya.
In the knowledge.
N'agamba nkwata aba.
He say,
I
get those wind from the breast.
Abaka va kumata
ekigamba abakalokoka. The word freshly born again.
I
get those who just born again.
Kubanga abasinga kuffe bwetumaze emyaka ebiri mu bulokozi.
8 years in salvation.
3:4:10. Tubadde tukyagala kuyiga.
We more want to learn.
N'agamba ngende nnoonye.
I go look for.
Abakyali abawereko mu bulokozi.
Young in salvation.
Abakyetaaga mataga ekigambo bwe mbanjigiriza.
Milk of the word I teach those.
Bembampa okumanya.
I give them knowledge.
Naye abooluganda ffenna tukakkane.
Let's all humble.
Oba omaze emyaka ana mu bulokozi. Oba nkaaga.
60.
Kyonna ky'omazeemu.
Whatever you've spent.
Mukama ayagala tuyigirize.
God wants to teach us.
Ye Mukama yekka atuyigirize okukasa.
Only God teaching us to prophesy.
Abo yagamba mu Isaiah 8:18-17.
Isaiah 48:17.
Nti yenze Mukama abayigirize okukasa.
I am teaching you to prophesy.
Era abalaga ekkubo lye mba mukwatamu.
You the way you are to take.
We all
remain children before God.
Ani yakuze?
Who has matured?
Bwona akura,
if you mature,
utogenda kubera,
you will not be in heaven.
wabula kulaba okuzi mu mwoyo
okutegeera
ne
mukatonda
yatufuula baana
ffenna
naye abaana bano
batuteekamu
obuweereza
abatume
ne bannabbi
n'abasumba abatukulembera
era tusigala tukkiriza
ebitibwa
obuweereza obwo abakwasiza obuvunaanyizibwa ebitibwa byabawadde naye ffenna tusigala baana era katonda saawa yonna asobola okukutumira omuntu
mu
sayizi entiniwe
Yesu yebazibwa
najja akutuukako
nonga
nze nakula dda nagulumira
ekyagobya
sitaani mu gwa ne bamalayika
be
ogaana kubeera baana bakatonda omwana yaluŋŋamizibwa omwana yayigirizibwa omwana yakulemberwa kyava atugamba nti abalinga abo abato obwakabaka bwa katonda bwe
bwabwe
kigamba nti mubeere bato
bebi
naye okukkiriza ekikula ky'abaana abayigirizibwa abalagirirwa ekyokukola
mumaaso
ga katonda tukkiriza tukulembezeemu omwoyo
omutukuvu
naye agambye okuyigiriza gwagenda okuyigiriza kigenda kuba kiragiro ku kiragiro ebiragiro bibiri ku bina
n'okudda
aggulu oyagala somesa ku butalya mizi
owa
ebiragiro ebi
n'okudda
waggulu nange naakuwa
ebigamba
kati mugirya nga biringa
kinaana
yesu
yebaziwa
nkuwe n'ensonga lwaki yagamba bali
temugirya
kubanga baabijja
misiri
abooluganda
ebintu
by'obutalya mbizi n'ensolo
ebirala
byatandika bwe
bitigenda
kukwitiramu
ebyawandiyesu
yebaziwa
mu
lubiribire essula esooka
katonda
bwe yatonda ebintu
byonna
n'alaba nga biki nga birungi embizi teyaliimu ngamira yeetaalimu zaali nseenene kyali
kyekibyonna
yalaba nga
biki
byatandika ddi okuba
ebibi
bwe yatuuka mu lubereberye
essula ya mwenda
olusooka pakulukuna ebimu ku byebyali mu lyato embizi
bikyona
obumyu
byali
mu lyato bwe bivaayo
katonda
yagamba Nowa buli ekirimu
obulamukibere
kyakulya gyoli
teyamugamba
mbu ate kitazibwa
enkulu
wabula bwe batuuka
okuyingira
e misiri mu kitabo ekyokuva
essula
ya 8
yesu
yabazibwa falaawo akkiriza abaana ba isirayiri
bagende
baweeyo saddaaka eri mukama musa n'amugamba tetugenda kuweerayo mu misiri muno kubanga tuyinza okuwaayo ekyomuzizo eri abamisiri ne batukuba amayinja ebintu bino ebyomuzizo byatandikira misiri eri basitaani
ne
baali basinza nga batya embizi nga baawulayawula ebisolosolo mbu bino tebiriibwa ne bino kati nabo we batuuka mu kkuba abaana ba isirayiri ne bagamba mukama bino tebizza bwe nkulu
tetugenda
kubirya naye najja mu baleevi 11
n'abagamba
bino ebitaawula
bitemubirya
kubanga bya mizo gye muli
eri
bbosa eri katonda
kati
gw'oba weddira akabi
nze
eri nze sika muzizo kati ye katonda kye yabagamba bya mizo gye mukola
ki
gye muli katonda bw'aba agamba nti kya muzizo agamba kubanga kya muzizo eri mukama katonda wammwe
naye
kasasonga kya muzizo gye muli
namumanya
abeggyeeko yesu yebazibwe ng'abeggyeeko ebintu bye byonna yatonda n'alaba nga birungi yesu yebazibwe kyovuula mukama waffe yesu bwe yatuuka ku nsi
mateeko
15 yagamba ekiyingira mu muntu
tekirina
gwe kyonoona
wabula
ekifuluma okulya obulya emmere
ati
nno laba oli omusiraamu okulya embizi n'okuwasa abakazi abanakyo ekisinga yesu yebazibwe ate ye omu 7
site
yagaana mukama we yesu I don't eat them.
When he reached there, in the 10, nine, God showed him sheet and every animal was in
it. He told him to eat
and eat. An animal. I've never eaten unclean animals.
He told me what
God made clean.
He did
not make it unclean. God made them clean. So
all these
are good. You make them unclean.
Ekyo kye nkulaga nti yabikubira akalulu n'ebyandikwa bimanyi okwegoberera n'oleeta amagezi eri abantu so sikwatakanyirikamu n'oyogerawo by'oyagala
ye
Bayibuli mu ggulu
Bayibuli
eri ku nsi Katonda akomezaawo kitabo ky'akujjukiza ebintu birina kuba
biti
sanduko y'amateeka mu Uganda okubuna ensi yonna Yesu yebazibwa.
Imagine.
Omutume Paulo bwa Peter,
Apostle Peter,
bwavaayo waggulu ku kizimbe
came from the building
door. Yagenda mbama wanga,
n'ali embizi. He ate pig with them.
Bwamara okudda,
after he came back,
Bagalati yesule eri eyokubiri.
In the Galatians 2,
yekweka
he was hiding.
Omutume Paulo yamugamba, gusibu wamaze okulya embizi.
You ate pigs with the Gentiles.
N'ekirala,
and another,
ne bali baweredde omwenkuma
abali embizi. We are given the Holy Spirit those who eat pig.
Kati simanyi kiki
kyoyogera. I don't know what you speak now.
Najja mu Baruumi 14:14.
Romans 14:14.
Nagamba ntegeeredde ddala.
I have realized.
Mukama waffe Yesu Kristo. Nga tali kitonde kya muzizo mu butonde bwakyo. Wabula eri akirowooza nti kya muzizo. Kya muzizo gy'ali. Kaakati ku bwo olinayo omusebesedde akutawaanya oba
omusiraamu.
Yangu tukuwe bwino.
Come we give you information. You're going to forward them down.
Yes, you must
praise Jesus.
Ekyo kye nkugambye nti ekigambo kya Mukama bw'aba n'akuyigiriza kiba kiragiro ku kiragiro ebiragiro bibiri ku bina n'okudda waggulu lunyiriri ku lunyiriri lunyiriri ku lunyiriri enyiriri bbiri ku nnya n'okudda waggulu wano katono ne wali katono okuva mu ndagaano enkadde n'endagaano empya totubuzaabuza endagaano emukano yagamba enkadde yagamba tukwasaganye n'empya kubanga empya ajja okulongoosa ensobi ezimu ezaali kuzikoleddwa tujjukira bulungi bebulaniya
musanvu
singa tewaliwo okunenyezebwa okwasiŋganibwa naffe mu ndagaano
enkadde
tewandibadde obbanga lya ndagaano
mpya
abooluganda bayibuli nnamu era kati mukama aleese ekitabo ky'okujjukiza towulira nti olugendo lwe gwewatambula mu bayibuli
olowooza
maama kitegeeza ki kireeta bayibuli nga bweri mu ggulu mu ssanduuko y'amateeka okugikukakasa nga bwe yatuweebwa ku nsi na butya bwe tulina okugikozesa okwetula ensi yonna okubunya omusana gw'ekigambo kya katonda baana ba katonda bumpulidde bulungi tuli baweereza be tuyitiddwa naye tetuyitiddwa na muzannyo ku
luno
ku luno ggwanga tuyimirira tetwagala kuswaza kitaffe n'akafuna omulundi
omulala
atuwadde matiriyo ezikozesebwa omulimu gw'atuwadde agenda tutendeka ekitumala paka nga tujjuziddwa okumanya
kwonna
tufulume n'omusana
ogw'okumanya
mungi
onyola
13 agamba bw'ati
Isaya esoma 28 olunyirwa
13
ekigambo kya Mukama kyekiriva kibeera gye bali ekiragiro ku kiragiro ekiragiro ku kiragiro olunyiriri ku lunyiriri olunyiriri ku lunyiriri wano katono awo katono bagende bagwe bugazi bamenyeke bateegebwe bakwatibwe
ensonga ereesiza ekitabo ekyo bakwatibwe buli munyazi buli yeekwese nga yeebazidde eddiba lyendiga mu linnya lya Yesu gonno ng'akutte Bible
kibajjidde ekigambo kya Mukama lunyiriri ku lunyiriri
kirunyiriri ku nyiriri bbiri ku nyiriri buli nsonga gye tuwogerako eteekeddwa okuba n'ennyiriri bbiri ku nnyiriri okudda
nvubukiragiro
ku kiragiro ku kiragiro ebiragiro binaku bibiri ku bina n'okudda
nvubukuva
mu ndagaano empya
bakwatibwe
bwe bamenyeke buli musege ogwekwese mu linnya lya
Yesu
buno mwe bakolera ebintu
kanguli
bangi beekwese mu linnya lya Yesu tebali ku Yesu kaakati kaabajjire
batutegeere
bayibuli emaliriza
egamba
okutegeera ebibuulirwa
kugenda
kufuuka ntiisa
gyeri
ntiisa
eterra
Yesu
yabazibwa
nga otegedde ebibuulirwa biri bitya kino kye kitabo
ky'okujjukisa
Malaki essula ya kusatu
bwetu
bwe tukomekkereza akanyomero Malaki ssatu
Malaki essula ya kusatu onyuma kumi na mukaaga awo abatya Mukama ne boogeragana bokka na bokka Mukama n'awuliriza n'awulira Mukama n'awuliriza n'awulira ekitabo ky'okujjukiza ne kibawandiikirwa mu maaso ge abo abatya Mukama ne balowooza erinnya lye
Yesu
yabazibwe
nti abatya Mukama tubadde
tweyogeraebintu
bigenda
bityaki
ekigenda mumaaso mu kkanisa
bannange
weyawulira nga mwogerayogera
n'agamba
twalira ekitabo ky'okujjukiza
era
olugendo ogwo okutambulira mu
bayibulireeta
ekitabo kyakujjukiza ebintu biri bitya mu bayibuli y'omu ggulu
birina
kuba bitya mu bayibuli
eriyoeyina
kubuulirwa etya
eyina
kutegeezebwa
etya
era olugendo lw'eggulu lwonna nga bwe
tunaalutambuli
ekitugenda okusongako kyakusoma pulaneti yaffe yawandiikibwa wamu eri mu bbanga nga tusomayo wano endala omwenda zaawandiikibwawa ziri wano emunyenye mu bbanga ziri
wanobuli
wetunatuuka simanyi oba konferensi munagiteekayo kaakati njagala otegeere kikyobadde weeyimbamu mu nnaku essatu ng'ogamba nti kiyinza okugwa n'obudde engeri gye tubali tubuzanyirazanyiramu eri muzana teri
muzannyo
tubeera mu budde
tukola
buli kintu mu budde twategeera kimu nti Mukama ali ku kiro ekiyita
amangu
takyatulindako
naffe
tumuvaako mabega
ekyo
tukola mangu omanyi Mukama wo bwakulemberamu nga
dduka
gwe n'odda mu kutambula nga teyadduka akuleka eyo n'obula kati ffe twategeera nti ali ku kiro ekiyita
amangu
naffe tuli ku kire buli kye tukola
mangu
tetwekomoma na sente awetaaga sente teekawo
mubuuze
mutume
emmanuelsente
tuziramu
kaabo
tuziraba mu kuzikozesa mu bulamu buno
ne
mu kuweereza katonda
ne
mu kwongera omumutegeera awo wetuzirabiramu
ekyensonga
naye okudda mu
muzinzinfuga
mpulira saagala zijja kuweereza Mukama sente zino empapula ezimpapula tezikulimba ebyazo binaatera okuggwa ate muggulu ogenda mu bbanka
yaamuggulu
teri bweta kaagali kitabo ky'okujjukiza kino nga kize bayibuli kyeva egamba bweti katumaliyo olunyiri
17
Malaki essula ya kusatu olunyiri 17 olunyiri 16 nti awo abatya Mukama ne boogera bokka na bokka Mukama n'awuliriza n'awulira ekitabo ky'okujjukiza ne kibawandiikibwa mu maaso ge abo abatya Mukama ne balowooza erinnya lye olw'17 era bali babange bw'ayogera Mukama w'eggye ku lunaku lwe ndikolerako bali bakintu kyanvuma era ndibasonyiwa ng'omusajja bw'asonyiwa mutabani we amuweereza 18 awo lwe mulidda ne muwawula omutukuvu n'omubi oyo aweereza Katonda n'oyo atamuweereza.
Kiseera kya kudda eri Mukama.
It's time to get back to the Lord.
Twawule.
And we separate.
Omutuukirivu
n'atali. The righteous and the unrighteous.
Aweereza Katonda.
The one who serves God.
N'atamuweereza.
The one who never serves him.
Mu lugendo lw'eggulu.
In the journey of heavens.
Lwatambulira mu Bible.
Move in the Bible.
Amakuru.
The meaning.
Okuleetera Bible nga bw'eri mukulu.
The Bible is in heavens.
Tegere nti yeyo kopi yatuweebwa ku nsi.
Kopi we got on the
Bible. Era nga yateerwawo omubala gwayo.
Put the rhythm for it.
Mw'erina okutambulira.
It's meant to move by.
Ebiragiro biri ku bina n'okudda waggulu.
Four commands and above.
Biri bibiri ku nnya n'okudda waggulu.
Scriptures and above.
Okuva mu ndagaano enkadde n'empya. Nga tewali kutoolamu.
There's no subtracting.
Teri kutoola ku kubyanibwa n'oli kutulako. Ate n'oyongeramu ebibyo. Era teri kunyoola okuleeta amakulu agatali geggo.
Tulyoke
tunyweze omusana gw'ekigambo kya Katonda
mu
era buli mulimba atudde y'ensonga lwaki olugendo lw'eggulu teyalonda muntu okuva mu China, okuva mu America, mu Uganda. Uganda asobole okukulemberamu omulimu gw'okujjukiza abaana ba Katonda nti waffe mu
ggulu.
Awo tuba tufina otutandikira twagala okutegeeza amawanga gonna nti waffe wa muguru
is in heaven.
Ye party jetu bali tudako.
That's the part we're moving on.
Tutandika kutambula olugendo.
Begin to move the journey.
Tusuka kujukiza nti wava muguru lino kulwana ddeyo.
Heaven you have to fight go back there.
Era ne bannaffe bangi abantu.
Even many colleagues of ours arrived there.
Kudda kwa mukama ffe Yesu.
They're coming back with Jesus.
Naye.
Is to come back with them.
Nabona onya bali mugena.
Bajja
zukira yo.
They will raise up from there.
Je kumusango wano.
Them on judgment.
Asube munyanja yo muliro.
From the lake of fire.
Tuto yongereyo.
And we move on ahead.
Tulinayo neggulu ey'okusatu.
We have even
the third heaven. Waguru waguru.
Even have what we call above the heavens.
Kuntandikwa.
In the beginning.
Eggulu n'ensi bino byemulabawo nga tebyayite
binakubaawo.
Yeri eggulu erijja n'ensimbi
eti bisigale.
Nayo natuukayo. N'ebifaananyi tubirina.
Even the images we have them.
Bino byemulabako wano byebisinga obuti.
These are the few here.
Naye neewuunya obudde temubaze.
Badde
n'okugenda ensonga ku nsonga. Ensonga era lwaki oli olugendo lw'eggulu. Lwabikulirwa okuyita mu ggwanga lya Uganda.
Atuwadde
omulimu ogw'okujjukiza ensi
zonna. Nti
ewaffe mu ggulu. Era gye twava. Era tusaba okuddayo. Si kituuseeko ekyo simanyi obudde bwammwe buli butya.
Kasooke
mbuleekinga mumutume atubuulire. Mukama akuwa omukisa.
Amina.
Amen. Abantu begemye ku matama, abantu begemye ku mbaba. Amen. I know. Nkitegeera. I understand.